Chalo palava o dilana yelabitasu tolu o lava laufa fogaga. Padre singa, the city of Pia Patunum Jangarego Bank and Malaita Aloya, Dubusalaya Mane Fanga, it no longer able Senati and Sonanafi, the two aloil per stenna Senati, 2 years easier, but no I do to I Dubusalaya. Tawa Pianga Mavaya, the Pono Sali, OCI, and Mane Fanga Palo de Pamania Oya. I have a phone tag and so that people will commit your bank and my download at a phone while a figure is in door and you know why. Yeah, and a part to SA money finger.
La Vet never know how to part to SA to why Luma and Malta, Maluma, and Malta. On the stem before you funnel, she will pull a salad, but if I'm a little fat lomo, Manu Malta. On the bottom bundle, Mariloto now for you like to leave, or to part to SA to why. If I'm a man, I'll mind. Alafo inu ule inga, ayye mau aise manuia o manu wa mtutuina. Paktai fo ile afionga kovansili, la mese nutena kovana, o fapianto e mau aneia manua, e nofa kwa iluma, pa iyo noto. Tasi lava sini, o le fia tautua, mo le atunu. O le fia tautua, mo le atunu. O le mesili lea, ma le noto na unau fo ilea, o to e nofa kwa iluma, pa iya, ma le mamalu, ma le mauta.
So, Jofia Falioli, Patronum Tanga, Rango Pagam, Malay to Alo, the Dubsalaya, Mane Panga. Savanga, Ole Sauranga, Alabristina Senator Dopa, Yadualo, Manaya Four.
Nana to El Maria Covana, and his wife of Dubsalaya, and now Covana, who are buying a win at Dubsalaya. You feel you too far about the Yatatu, Avila, no issue tattoo. I don't know if you are a good person.
Ma visiting aid blocketi fanga solo banka yon sopo, wallet to Avanoa, Moda, Alonga, to make your own Angamorunga, Fanga two, and two Pulanga, you lay two by lois, a Salomotu. Tell me down, my finger, while Matel blocketi, Malay Dalo, Afailo, my own amateur for seal there. Here, all in all, Fanga, Mol, and Mat, and Matanga, Lotele. Tell if you see me, my parents enjoy, I don't yola to La Fono. Pesa fa abo peo nunga lue le panka mbalai te alo, mai le teimini te ena mua muai o ia sa o noa male whainga, na te haofi lana tautua, toa vena le tupinga fa tonu paka mbalai te alo ila sumalapito mati, ma fatu atue fo yane, ina ua tautua fia o ia. Stasi of Sili, alisantua ya tungiola, pe fia le vanga tupeo loo te toe fausia ila noa whanga ma te mate le paka yona sopo. And the telephone down my nephew and guy, told Jesse about a new million dollar or have no to have silly tongue yola, or fair will have a yard to see the million and telephone down the suit of fear, sat tongue yai, the company in the 2 year lad darling and wanger, Mark Lively, Massa Philippine company 2 year lad darling, a bear or yam of a tonu foul yoli. In a sound of Anderson Doya to an town malaki, Napali, or yali sent door, sat telling the other facility later long about more to finger my nephew and guy. Aina wa mai ana pa lango longo ele pese sa pu aina manea whainga su yeilo na maa pau fau ma te talo ai. Tu use isi a wanoa a vea I manea whainga ma wha tonu ale mata ngā luenga. Ma a whai e le tilitinu ina lana tautua I ara toe bala au po I lea ma whesilingia. Sa mai ngale sa unranga a le a pianga le sentoa I ngā ati o te pala I e to fau.
Isi nā mea ni tau le le loto, por tēnu me polo misika, a whato e sau maruel. So la ulo ulo mai me ora fai ora fai ora fai. Ele me ha dingu tu te sa ya oi. O tu atu o tu mai ro sunga fe pa ulo tu te lai. A fe tu te la u il me e u te la mona ya u ya I to fa ne ora tu e fai. A u fa tai ya fi onga sen toi na mo ua se ama noa sa un noa. E ma fai ya u tu te la to fa ne sa tu tu ulo lot. A u ele fe ngofi. A fai. I defined the Malo of Yoga Centaur. ai tu masu le ba no le a tsa la tu fa u mo na di ngo na ve le tu a la ya o ga go ba ya o le me na ta la
le a fiang le sen do ya nga tu o ti pala ye tu fa u pa lo te yo es mo le fa lu a le ai fa ma ni ai sen a til tu pinga ma ne fa nga Oa, but patia mafafu dai e le faipula amerika sambo le Gordon Caressi. Ya wifatoli ya mua amante rada wa ya kenle faa maulinga e le komiti atoa wanga tupe mo le tausanga faa le tupe fawa le interia. Maro yai ya wanga tupe mo polo kete amerika Samoa te wala maile le DOI. O le pili ala mo le tausui le tausanga nei wa aofiai le iba se la wafe si ti ai wanga tupe faa ngayo yai le malo amerika Samoa aofai nga atoa lua sumale iba miliona. E wi e yei vae ngau fai titi ai tupe whaau ngā le opiso mta au pu territory. Vaka tupe mō Amerika Samoa i tonu o le lua sumo le iwa miliona wāo fie ila vaka tupe whaaka pua tolu miliona mō le kolisi tu fatasi. Sa tā lo sanga yei ui fatali. Le isi la sanga o le pili ua langolongoina le fetuna inga. Ia whaapiteu ima le pili la senate ma o le pili ua langolongoi poi. Office of Itimale Oma, Mapiso, Sonimo Territory, Tusanga, or Momoa. Le Papo Pongo, Tupemo, America Samboy, the Pilia Mounto, Suyamatua, Papitaya, Papitoa, a real fighty tio, Tupo Polkalama, OIA. Falia Repulia for Tali, Papitaya, Langolango, Abati, Lua, Masjidan to Montu, Matai, Fauxia, Mayana Fauxia, the Pilia, Tifonoia, Dam Gold, Totino Sinia, Rosa De Lauro. Te fono ala soa komitia Mike Sampson, ma tau tino senior ya Jelly Benekri, ma ole anga luepatasi masui ala senate mo lepa mautui na peo se leni mo America Samoa. Senior se malienga se mau le va o le American Samoa and Arts Culture and Humanities ma le mtangana venga o tu ma ga nu uma o nga Samoa, po le mau. Failunga ina ai le tereina lo ia le Polkalama failoa I mauso. Taurai le Polkalama e faafailele ai le faatinongo tū maanga nuu. Ma faafie fianga ma le maramlama anga iso tango tū pulanga I Amerika Samoa ma Samoa te wala tū. I tūlanga faatisi sainia o le mau. Tau I maramlama anga ina zulu sumalua yulai lua pelu sumalima ili afisa tū tutonua onga tū maanga nuu wa Samoa ili vao le faatinu ya amena pepuleai. Male pule o le teo pule ngawa o ngā tū mā ngā nukua Samoa ya e au Christopher Hasselman. Sa rof pule a I o le pengapa anga o le apa mā lo siei polkalama mō tū pule ngā tila bau. Whala I a wai tū pule ngā mā pāsa wai le pāsa Samoa mō au ngā tū pule ngā o le lumanai. Te la pāna o noa le maliwa I o le tū pule I mūsika I le pāsa fika tangi a we ai le tū tele o I la dō o lo pia pia yana pātunga. Ili pese la wiloa ya George Veikoso ia si ili pia po ya Fiji ili a Zonadafi Suva ma walima suma lima dausenga lona soi pua. Si ili pia ili tuna inga leo o leo musika reggae Polynesia ama R&B Montu. Si lia bali tolu suma dausenga o nofo I Hawaii ma la wiloa ia na patunga ili ngate o Hawaii lava ai o lelo lagi. Telo Jamie. Sa fa pia pia I fo'i la tinu, ma I la ua si la pia lau tele lona maliu fa tupula I a I le ano noa I. O awea I lungo le Facebook a tingate anu lotu I fale o na yata sa pu e ina ma Fiji a oanga I mai e pese I la tinu. Taime oanga I mai I tua I Amerika Samoa stasio pese la wi loa Samoa mai le tia maasa tue teuta wina ma usu ina le so se fina. Na doi te liu lwha inga malanga Fiji I Fiji. Lena soi fuai I le tausanga umabae mo lulua I Corn City le homecoming. Ma sa ngalua malosi mo le tuufanta singa o Stasio Corn City le masino stema. Tele ni whailonga deo loa sa ia mawaina I le temi a o Pese. Ma I le whailonga deo loa na hoku Hano Hano Award. Ali Pese leo malie. Tama Pese le tausanga afi mese lau imabalu I le lua mesu malapa. Sa marumaloa I a Tisi Sili fa wao malo I le Pacifica I le Pacific Music Award lua pili subaltasi sa talia inai the Lifetime Achievement Award I lana fasoa I le musiko reggae Polynesia I lunga o le laina bo le Polynesian reggae stream.
Maluia,
Vina Gavagalevo, Fiji. Tell a Nina, I'll be just your total.